CK Music Promos.
Anybody there?
Zambia,
na Congo,
here ni Empire, Hamatimu ya Peshai.
Yeah, loca.
Biggie Money Bash, Chris Nash and Soldiers.
Boza,
Boz, Boza. We love home for banana boz, Boza. They go kupumuka iyo ni boz, Boza. Valife, Chadio naika, kuchikonka molewe neveko naika. Valife, Boza, Boza.
Pena waza se tutashinda, bongo. Ni wayulu washo tupita, bongo. Ukaji, bongo, kusikse, bongo. Kumakuta, bongo, bongo. Ile, ni bongo, bongo.
Kelesa woni wa musungwa ni konde uzalema. Gats ufuna tsuni zonde wadeti wa matizi boza. Kunchitwa maleti boza. Boza ya boya wadenge shawa. Na ya ide bipase mone fo ya wa. Ni muchiwe wa wate kumkakawa. Uko mfati yo infana tesi suma. Leko kudonza ndeko wako fezi suma. Boza, boza, iyo ni boza. Iyo ni boza, wanama boza. Boza, iyo ni boza. Boza, 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 boza.
Ekolona se kumbele, atutenda uwache waseme shibale tukunenda. Mambo ya mpombe, wongo unalanja. Kukaju tupeleke kote tutende. Kwacha wange wongo, unalanja. Kwacha wandumba nako, unalanja. Wongo bule, ule, ekona landa. Wongo bule, mukona landa. Wongo, wongo,
boza, iyo ni boza. Ni boza, wana ma boza. Boza, iyo, ni boza. Boza, 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 boza. Ndio bufi bena bonge fya makobo le kawade. Bepa tumone kubakaya bo. Batile kwa kupasha lelo kupepa. Ta wonfa wino waila wacha no vepa.
Kano tuku nikulewa tayote. Mungu kumbele shetani kumukongo. Yote bikuwa momu kongo. Zimba ntai pale tunakunwa.
Waikata chimwi wati waikata kana mani boza. Iyo ya mene wana ma.
Uchunge mwebote mutekala kimya demi defende. Tukona kuya
boza, boza, boza. We love home for banana boz, boza. Ligwe kupumuka iyo ni boz, boza. Valife, Chadio naika, kuchikonka molewe neveko naika. Valife, boza, boza.
Bena waza se tutashinda, bongo. Ni wayulu basho tupita, bongo. Ukaji, bongo, kusikse, bongo. Kumakuta, bongo, bongo. Ile, ni bongo, bongo.
Boza, iyo, ni boza. Iyo, ni boza, wanama boza. Boza, iyo, ni boza. Boza, 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 boza.
Kuje fisto katanga.
Je John.
Je loka.
Lasta kabuchungu.
Je Shabani pakongo.
Biggie money was Chris.
Mama ni mama.
Je Shangi.
Wasi wakidis. Genji.
La Shine Soldiers. Jode kechi matinako. C4 afu number. C company. La Saikan. Tabiri UK. Yangu lisi nikas. Five satani kaz. Zambia.
Na Congo.
Iye ni Empire. Hamatimu ya Peshai.
Exclusive from CK Music Promos.com.
Breezy River, mash up the beat.